Omutunuulizi w'ebyobusuubuzi n'ebyenfuna okuva mu kibiina ekya Kasiita Jemba Mulondoka n'akulya agamba ekya gavumenti okuteeka omusolo kumpi ku buli kimu omulundi gumu kikyamu ddala era kyandikosa ebyenjigiriza y'abantu n'ebyenfuna by'eggwanga. Jemba agamba nti ensobi esookera ddala eyakoleddwa kwe kubeera nti emisolo gyassiddwa ku bintu ebya bulijjo omuli sukaali, sabbuuni, amafuta n'ebirala ebigwa mu kkubo ng'eryo nti kino kikendeeza ssente abantu ze bafissa mu nsawo. Jemba agamba nti gavumenti kye yandikoze kwe kuba nti emisolo gino gavumenti erina kugireeta mu ngeri ya musoolesoole n'etagireeta lumu nti gireme kumenya bantu abagenda okugiwa kubanga nti okusinga gyassiddwa ku ebyo bibatwala nga ebyetaago.
Emisolo gino egimu gisaana ne bagireeta mu bitundutundu. Bw'oba oguleese bw'oleeta ku biyingizibwa mu ggwanga n'oleeta ne ku mafuta ate ebikolebwa mu ggwanga ogire ng'obireka kubanga kyonna ekiwagira bino y'oyo munnansi okubanga alina ensimbi ennyangu okusaasaanya gye tuyita disposable income nga ne bw'aba agisaasaanyiza temunyiga. Kino oba tokikoze ng'okyalowooza PDM k'oweera munnansi akakadde kamu ng'omulowooza kagenda muyamba okwekulaakulanya kiyinza okubanga tekigenda kuyamba ggwanga. Tulowooza nti kyalibadde kikolebwa emisolo gino gyabadde gireetibwa netugamba mu myaka egidirira etaano wanaabeerawo enkyukakyuka mu misolo nga bwe tuzze tuwulira ensimbi eziweebwa abasomesa kyebabasuubiza nti ab'ebyasayansi bwe baafuna kati ne basuubiza aba artisi nti tujja naye mujja zifuna mu feezi okumala emyaka etaano nakino bwe kyalibadde ku misolo okusobola okuyamba eggwanga.